XYZ, another one on the beat.
kuna ingine walikuwa natamani kuiona lakini hawajaipata. Mungu bariki XY Bad Boy na Jay's Elvis producer FK Princess Labista.